Msafi.com.
Nyumbani pare, pare, we kumbe kure, kibiti mabegan. Falkizo music, yeah.
It's the condition, it's the condition.
Mwezenu mimi niriku asijui kama kupenda kuna raha yake. Oh no, huyo nilikuwa naye ndo ananifanya sipende wanawake. Mana usiku wananipa dozi, nashushana maji kwanza rifa mchokozi, kwenye mapenzi mindo wake joji. Mchumba anachuchu saa sita, onanike mtomoso mda wote anacheka. Uwe mareka nishika, mareka nikamata, unakani ngangonio eti baby nataka. Kumbe ka upenda utamwa vanira kaona shire, kumbe na utaka undo muvo nira kaona shire. Dada ka upenda utamwa vanira naona shire, kumbe na upenda utamwa vanira naona shire. Mtoto apa uripo na pereka moto, hari kokoriko haupendi kimoko, unapenda mareko udeka deka bwana. Basi deka mama, tena kwa penzi rako. Onare ona deka mani, kwako kama mtoto. Nimekukaribisha kwenye bosa na mapenzi, kizo nimekuchumia mau. Minataka uwe wangu mtetesi, we mchumba siwe changudua. Kumbe ka upenda utamwa vanira kaona shere, kumbe na utaka utamwa vanira kaona shere. Dada ka upenda utamwa vanira naona shere, kumbe na upenda utamwa vanira naona shere. Kumbe ka upenda utamwa vanira kaona shere, kumbe na utaka utamwa vanira kaona shere. Dada ka upenda utamwa vanira naona shere, kumbe na upenda utamwa vanira naona shere. Nyumbani pare, pare, we kumbe kure, kibiti mabega.
Supporti sana kwa manager Jifki, wambia ikatikuna.
Wanangu wa Mbagara, kumbe wanangu wa Chamanzi, una wanangu wa Kigamboni, wanangu wa Charambe, wanangu wa Vikindu.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.